we go places, dinaga mabapi, re batlana le monate, mona tlogela mabo go gae, a batlana le them beautiful girls.
Beautiful.